dajimsafi.com.
Umenishika upo kwa mtima baby, for your love I'm gonna die, I will die baby, from the morning to night. Umenishika upo kwa mtima baby, for your love I'm gonna die, I will die baby. Mana kwa mapenzi unayonipa baby, unanipatia pani umeniganda mama. Kakupe kwenye gunia, tupande boda ama uba. Sema nitakusikia, na tukitoka auti mama. Twende Cuba Italia.
Ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.